How I feel you. Acha nisimulie how I feel you. How I feel you. Simulisi la moyo wangu. We peki wandani wangu. You are my number one. Penzi la kwangu kwako weli kwa moyoni. Umenipeleka mbali. Raga furaga zako weni kwa New Delhi. Aitajiki kachumbari. Umejaliwa mashasha hani. No stressi. Na mapigo moyo yametulia sina pressure hani. Ulipo huna choyo. Unanitengia hata barazani. Simu yako simu yangu. Ukikosa papa unipachangu. Oh yeah. Uende ola zizi wa siri. Mina kutazama mpaka alfajiri. Beautiful girl. Naturally girl. How I feel you. Umeugusa mtima mtima wangu moyo. This is how I feel you. Umetawala kichwa changu. Baby. How I feel you. Tena bila wewe siwezi. This is how I feel you.
It's true. I love you. I love you.
How I feel you. Acha nisimulie. How I feel you. How I feel you. Sio kama kuku penzi lako nitonoe. Acha nile nisaze. Acha nikivimbiwa sawa. Kwa penzi lako sawa. Atina marufuku. Nikuchanganye na wengine moyo wangu kome. Kukusaliti siyo sawa. Oh, sawa. Nataka niwe na wewe baby. Dunia ijue. Oh, ijue. Tuziepuke kelele baby. Twende mbali. Basi tufatilie. Najua wana tamani tamani ha. Bone to me and if you are. Oh yeah, oh and your love is your city. Mina kutazama mpaka alfajiri. Beautiful girl, naturally girl.
How I feel you.
Umeugusa mtima mtima wangu moyo.
This is how I feel you.
Umetawala kichwa changu. Baby.
How I feel you.
Tena bila wewe siwezi.
This is how I feel you.
It's true. I love you. I love you.
How I feel you.
Acha nisimulie. How I feel you. How I feel you. Acha nisimulie. How I feel you. How I feel you.